Simba wajadili kuwa si wa Kenya, kajenge nchi yetu sekunde zote, dakika zote, saa zote, siku zote, majuma yote, miezi yote, miaka yote, miongo yote, karne zote, na kipi zote.
Ni jambo kero kuona wa Kenya wakizua rapcha atanisha mani kuwajuza nanu iya kwa fusuri madhumuni ya uturibu si elimu si umoja si ustawi na si uchumi.
Kenya yetu naipenda,
Because I didn't tell you what to believe.